ngizonqoba, ngizonqoba empini ngizonqoba, ngizonqoba empini ngizonqoba, ngizofela khona.
Famous. What is fung fung, says shing shan, say hush.